www.thebeatsofmusic.com.
Good.
Oh yeah, it's okay. Nataka kwa na wewe. Wa mwenyewe. Baby nielewe. It's okay. Nataka kwa na wewe. Wa mwenyewe. Baby nielewe. It's okay.
Baby girl, wanna die with you, no leave you cute, mama, tie we at you, let's take a ride, wanna ride with you, woo. Not talking on about her look beautiful, okay, 1, 2, I call your phone, baby, come through, karibu kwangu, baby, go, panda, web or 2, woo, basi, baby, watu watch it, nipe mapenzo, nani paka kukuche, yeah.
Nataka kwa na wewe, wa mwenyewe, baby, nielewe, it's okay. Nataka kwa na wewe, wa mwenyewe, baby nielewe. Tish forever, najua madada du wanataka kukuhonga mapesa. Mana kijana ulivyo sexy when ni so.
Yeah, mi kwako nshafika mapenzi lako so. Mi wako wakika wengine tena no. Kwa mungu na apa baby you killing yo. Kama fabu fabulous baby you didn't know. My peep, my love, dunia nzima number one. Kama ngwe ya vile baby girl you got a gun. No kikugasi wambie kwamba biza got a gun. Ni mwara keso kikukera hata hawe none. Yeah.
Nataka kwa na wewe. Wa mwenyewe. Baby nielewe. It's okay. Nataka kwa na wewe. Wa mwenyewe. Baby nielewe. Wanataka kukuhonga mapesa.
Zedwap.com.
Mana kijana ulivyo sexy when you saw.
High grade music. High grade.